Kuyinhlanhla kuba lapha kusihlwa enkonzweni yenkosi, kodwa impela kuyinto lethabukisako ukuthi bantu bangeke babe nendzawo yokuhlala phansi. Emva kokuba sesibamemile ukuthi bede, kepha-ke akukho ndzawo yokuhlala phansi. Futhi lapho ngiseda njengamanje ngani, bekunebantu batungelete emafastelo nasetulu etitaladini nakanjalo njalo. Futhi kude ngisho indzawo yabo ukuthi babe se bangene kule sakhiwo, kodwa nje libandla lelincanyana. Asikaze sikukhangise, futhi ngisho nasephepheni lapha nje si, oh, labanye bebangani bethu bashaya elucingweni bakhuluma ngekuda batokhulekelwa. Futhi sibatshele nje ukuthi bede, ngako tindzaba taqala nje yonke indzawo, lomunye weda ngalapha avela eLouisville, bese-ke utshela lomunye umuntu nalomunye umuntu, niyathi kufika kanjalo-ke yonke indzawo. Bengifuna kuthola sikolwa lesiphakeme endasi lapha, kodwa ba angikakhoni ukusithola ngenxa yesikolwa ukuthi ngingekhathi, noma khona-ke besitokukhangisa. Ngifuna bantu benzawo ukuthi bathi ukuthi besingadami kunifucela khashane nako. Kodwa satile nje ngaleso sikhathi ukuthi leli kamelo belibi kabi, ngako thine kube besitholele sikolwa lesiphakeme ngabe sende kanjalo, kodwa asikakhoni. Ngako manje kusihlwa kutoba busuku bekugcina baleti incwadi lengemuva leto umnumzane Mesia kanye nabo lanato lapha nala mathephu nakanjalo njalo. Bese-ke kusasa ekuseni ngusondo sikolwa, futhi masinyane emva kokuba sondo sikolwa sekathatha indzawo yabo, inkosi Thanza ngifuna kukhuluma ngenshumayelo yobuvangeli kusasa ekuseni. Lokho kutoqala nase igabence insimbi yemfica, ngiyacabanga akunjalo yini mina ngephuneveli? Nase igabence yemfica sondo sikolwa uyaqala, futhi masinyane emva kwemaklasi asondo sikolwa sifuna kukhuluma sifundo semlayeto wekuvangela kubita sona. Futhi lobusuku lobu bebusolo buniketwa kakhulu kusukela ngelithondo lelendlulile ebusuku kulabagulako nalabathingako labahlaselekile. Bese-ke kusasa ebusuku sitotama uma singakhona kukwenda noma ngayiphi indlela ukuthi sithathe onke la makhadi ekukhulekelwa laniketiwe, kuthi wonke umuntu lofikile futhi wathola emakhadi ekukhulekelwa, si emva kokuba umlayeto sewuphelile, uma sitodzingeka siyekele lamanye emuva, bese-ke senyusa labanye kude sikhone kuthola lilayini lalabakhulekelwako lichubeke. Sitojabula kukwenda. Nemakhadi ekukhulekelwa akusasa ebusuku atoniketwa emva kwasondo sikolwa ekuseni. Khona-ke nje emva kwasondo sikolwa akube kuthi mhlawumbe igabencela ishumi nakunye kuthi la makhadi ekukhulekelwa atoniketwa kusasa. Ngako nini lenina labathanzekako benu nakanjalo njalo lotela kutokhulekelwa ngani ababe lapha cishe lokungenani igabencela ishumi nakunye uma bangeke babe khonela umlayeto wasekuseni? Lokho kuthi uma unenzawo yekukhondela lobe ukathi uya kuyo ngani, besingeke sakuthonsa usuke lapho nhlobo, besingeke nje sifune utivele ukhululekile ngaloko lobe utokwenda. Bengimatasatasa kakhulu namuhla, futhi emizuzwaneni lembala nje lendlulile bayeda bathi yebo-ke uma uchubeka uya endasi ungacala kushumayela khona manje, bese livele leli thabanekeli leli ncane seligcwele. Ngako ngicabange nje ngemavesi lambalwa lengicabange ukuthi ngitokhuluma ngawo kusihlwa, futhi ngifuna kubonga inkosi kucala ngako konke loko lesendele kona. Leyo mibiko ibuya ivela kulabo lokhulekelwe futhi bebede lamhlanganweni. Into letinkulu yentekile kulendzawo lencane nje lapha, futhi kungesiko nje ngetulu kwekuta ngembili futhi ukhulekelwe wedwa. Kodwa kubonakala kwangathi bantu emuva etethameleni bakuthola kangcono kunale bebangiko etulu lapha ngembili. Ngako siyajabula ngaloko, loko kuhle kakhulu kubabona bakuthola kanjalo.
I have chosen for a text, Faith is our victory.
Manje kusihlwa ngikhethe sihloko, kukholwa kukunqoba kwethu. Futhi ngifisa kufunda ingcenye yembhalo lotholakala kuJohane wekuqala, sahluko sesihlanu nelivesi lesine.
For whatsoever is born of God overcometh the world.
Ngoba noma yini letelwe nguNkulunkulu iyalincoba live, naloku ngilokuncoba lokuncoba live ngisho nekukholwa kwethu.
Such wonderful words,
Manje emavi lamangalisa kanje pho ukukholwa kwethu kukunqoba futhi manje kukhuluma ngekunqoba Kubena lokunengi kunqoba lokunengi lokukhulu lokuzuziwe kulomgamu lomuthe weminyaka ukuthi buntu bebukadze busemhlabeni
Book on the surrender of
Bengifunza lencwadi ngekuthi nikela kwe Paris.
That where in this last the second world war
Kuthi lapho kulena yokugcina noma impi yemhlaba yesibili. Kuthi ngesikhathi Hitler sekalethwe eParis eArc of Triumph.
They say that it
Bathi nje kwakukunqoba lokukhulu nje kwaze kwathatha ema hour kuthi lawo masotsha aseJalimane amasha ngesinyathelo selihansi endlula ngqo eArc of Triumph lapho Hitler eme ashaye indesheni nemoya wonke wabamnyama khwishi ngetulu tibhakabhaka tavaleka ngetindiza tihamba ngetulu lapha
Such a time of victory
Sikhathi lesinje pho sekunqoba kuthi emva kokuba sebawine impi etikwe France neFrance iphonse lithawula kuJalimane kwase kuthi ke eLondon iNgilandi ngike ngaba nenhlanhla kanye yekuba lapho emhlanganweni lomkhulu sithombe sabhayisikopo salapho sasithethwe maRussia kuthi ngesikhathi iBerlin iphonsa lithawula kuRussia futhi kuthi kanjani leyo mishina yempi lemikhulu kakhulu leto timbayimbayi letinkulu lebebanato takhelwe kuleto timoto tempi lebetingakhona kujikajika tahamba tangena eBerlin kwakulukhuni kubona kuthi Bekungaba khona kanjani nje lokuphilako ngemakhilomitha emva kwemakhilomitha nawo wonke umuntu adubula kudubula lokungageji Nguya lapho labetha khona njengelibulo letinsethe futhi bavele nje babhizita iBerlin yawa futhi ngesikhathi ke badonsa tinqola tabo tembi nemasotsha abo laceceshelwe kulwa netinyawo angena futhi akolobha konke bathumela futhi balandza umnumzane Stalin futhi ngesikhathi bamdizisa angena ngendiza futhi yehla onke lawo masotsha aseRussia aya endasi eStaladini njengaloko kushwila nesinyathelo njengoba basenda njengemncobi luphawu lwaseRussia Nekuthi Stalin wema kanjani ashaye indesheni lapho emashumi etinkulungwane temasotsha amasha etitaladini taseBerlin lapho ilele emilotheni futhi ngesikhathi besifazane baseJalimane badlwenguliwe etitaladini nalomncane wabulawa nalabanye babo bashiswa nakanjalo njalo kodwa lokho kwakukunqoba impela kweRussia
Napoleon.
Kona ke ngiyatshelwa ukuthi Napoleon umncobi lomkhulu welusuku lolwendlula eminyakeni letsite leyendlulile. Cishe iminyaka lesihlanu ngaba nenhlanhla yekuma eDute neWaterloo. Futhi ngathatha incwadi lencane edulu lapho. Futhi ngangifunda impilo yaNapoleon. Beka watonza emaFrench. Weta ngalapho eFrance, atalelwe ngephandle esichingini. Wase uta eFrance kutophindzisela kubo. Kodwa wase uba ngumncobi lomkhulu. Beka ngumnumzane lohloniphekile kwekucala nje. Kodwa impumelelo yaya enhloko yakhe. Futhi kushitiwe ukuthi besifazane nabaya kuyolalisa abantwana babo labancane eMbhedzeni. Kuthi bekesatshwa kakhulu wabulala yonke indlo le yayingavumelani naye kuthi besifazane esikhundleni sekuthi bathi lisondzane litokuthatha bebayaye bathi Napoleon utokuthatha nalabo bafola abancane labanemehlo lakhanyako bebavele bagubhethele nje ngekushesha bacabanga ngalesilwane lesikhulu lesinginapoleon kodwa niyabona lokunqoba lakuwina akuzange kukhonse Beka ngumncabeli kwekucala nje uthi wafa aneminyaka lengemashumi lamathathu nakuthathu asitsakwa
Victory of that type don't last because it's not wrought right.
Ungoba kwalolo hlobo akuhlali isikhathi lesithe ngoba akukakhiwa kahle. Ungeke uze uthole lokuhle kulokungakalungi. Ufanele udlale kahle umgomo wemidlalo. Futhi noma ngibani wena uyadi kuthi emidlalweni noma ngikuphi kujima kwetingijime akunandzaba uma ufika kucala ekugijimeni.
But if you haven't played the game according to the rules,
kodwa uma ungakawudlali umdlalo ngekwemigomo yakhona uyakhishwa. Ufanele udlale kahle umgomo.
That's the way it is with human life.
Uthi kukanjalo ngempilo yemuntu. Ungeke udlale imigomo yempilo kabi bese ulindzela kuwina.
You've got to play it according to God's word.
Ufanele udlale ngekwelivi laNkulunkulu nenhloso lowalethelwa yona lapha. Manje kunebandla abaningi kakhulu lobonakala angabi nalolunye luhlobo lwenhloso empilweni.
Especially in this day that we now live.
Ikakhulukati kulolu suku lesiphila kulo manje. Bantu babonakala nje bacabanga ukuthi konke labafanele bakwende nje kufanana nalomunye umuntu nemafashini elive. Nekukhanga lokungemanga live lelibanikete kona. Njengakanjena nje. Uma uya esikolweni nalamanye alamantombatana lamancane agcoka lilokwana lelithite lelincane noma ingubo noma nikubita nitsini lonke liphupho lesikolwa sonke lesinalo kuthi sibe njengaleyo ntombatana. Labanye besifazane babona kumabona kutse lomunye tsatse lo tsite aphuma futhi agcoke ngefashini letsite. Yebo ke lelo liphupho labo kuthi bagcoke nekuthi batiphathe kanjalo. Futhi lokho kubonakala kungathi kungumkhawulo weliphupho laseAmerica. Kuthola umsebenzi lomusha noma kukhuliselwa liholo lakho nekuthola mabonakutse noma imoto lensha. Asengisho lokhu, leto tinto tingahle tibe kahle. Kodwa kunemaphupho laphakeme empilweni yemuntu kunaleto tinto. Futhi emaKristu afanele abeke luthando lwawo emaphupheni laphakeme. Ngicabanga ukuthi bekungasikhokhela sonke ukuthi sihlale phansi futhi sitibute ukuthi kungani silapha kwekucala nje. Nekuthi loyo lowaba nesihawu lesenele kusiletha lapha sifanele kukunaka lokho futhi simbute ukuthi yini le bekangafisa siyende. Inhloso yekuta kwethu kugcwalisa lokho lasihlosele kona. Kodwa sibonakala nje sifuna kuhambisana nelive nje.
That we can overcome the world.
Manje libhayibheli lathi singawunqoba umhlaba futhi sikwenza kanjani na? Hayi ngekubamba lizinga ngemafashini elive.
But the Bible said that faith is the victory.
Amen.
That overcomes.
Kodwa libhayibheli lasho ukuthi kukholwa kukunqoba lokunqoba live.
It reminds me of one time that a
kungikhumbuta ngalesinye isikhathi ukuthi angithandi kusho leli gama leli, kodwa nje bekasinzinzi nje leseta emnyango sasesithi unganginika isangweji. Ngathi impela ungangena futhi esikhundleni sekumentela isangweji. Ngacabanga ukuthi ngingamlungisela into lethite kuthi adle. Ngase ngimlungisela lokho lebengingakukhona lapho kuleyo ndzawo futhi ngimhlalisa phansi ukuthi adle. Futhi ngesikhathi asadla ngacabanga ukuthi ngitokhuluma naye ngekubona ukuthi bekangumhambi. Ngase ngithi ubuyaphi? Wavele nje waphakamisa emahlombe akhe kancane futhi wathi angibuyi ndzawo. Ngathi pho uyaphi ke? Futhi wema kudla wase uyangibuka futhi wathi angiyindzawo. Wacalata wase ugwinya umthamo lomkhulu uthi wathi mnumzane lapho nje sigcoko sami siphumule khona kulapho la ngiphumula khona ngathi ngiyabona ngathi sekusikhathi lesingakanani wenta lokhu wathi oh cishe iminyaka lengemashumi lamabili noma ngetulu kungekho maphupho ukuthi atende abe ngcono manje leso simo nje sekucabanga kwebantu loko nje lengubita ngebakhukhuleki bandandi nebantu labajoyina libandla bayafanana nje nabo bengihlala njalo ngicabanga ngekundanda nje nelukhuni lolukhukhulekako lukhuni lolukhukhulekako lulenga kunoma nguluphi luhlobo lwenkukhuma leyo nguyona ndlela nje bandandi lakwentako ebandleni noma kuphi manje uthatha umfudlana njengemfudlana wekuphila nencumbi yetinkuni letikhukhulekako tilenga kuyo yonke indvunduma yenkukhuma kepha noko sikebhe siyefika sendiwe ngemapulango naso
But if you notice, the wood is made and shaped out by a mouse.
Kodwa uma niqaphela, lamapulango endiwe futhi abatwa yinkosi leyakhe lesikebhe.
Not only is it shaped out, but it is guided by a master.
Akusiko kuthi kume kahle nje kuphela. Kodwa kuqondziswa yinkosi futhi kufucwa ngemandla. Uthi sonke sendiwe ngento lefanako. Kuya ngekuthi emaphupho akho agijima kanjani. Uyafuna yini ukuthi inkosi umbadi ende ngawe.
That which he could use. And that which he could control.
Loko lebekangakusebentisa. Naloko lebekangakulawula. Naloko langakufaka emandla.
If this certain little craft that's been made different
Uma lesikebhe lesi lesendiwe sehluka futhi sendiwa sandla senkosi asikafanele sinamathele elukhuleni loluthide ngasemandini langashoni kunemandla lasifucako libhawodi lelincane lelo inkosi lengalivula futhi lisifucele emandini lashonako futhi uNkulunkulu ufuna kusibumba futhi asende sibe ngiloko lafuna sibe ngiko Kodwa singakwenda kanjani lokho noma kuthi uNkulunkulu angakwenda kanjani lokho sibe singeke ngisho sikhone kuma sithule kuthi yena akwende sifuna kuba inkosi yethu lucobo sifuna ukucabanga ngendlela lengeyethu yekucabanga nebantu labanengi betha ebandleni futhi bajoyine libandla bese bafaka ligama labo encwadzini futhi abanaki nekuthi lelo bandla likholwa ini Noma bahlole kulelo bandla kuthi balishumayela kanjani livi laNkulunkulu. Noma ke kuthi bamela livangeli ligcwele yini noma cha. Noma bathatha nje ingcenye bese bangetha sivumo kholo kuyo. Bayandanda, bayakhukhuleka, abakhoni ngisho nekuba lutho. Kodwa ake nginitshele lokuthi ite kusihlwa. Nine leningekhathi nangaphandle kwalesakhiwo nitophelela esiphethweni ngalolunye lwalethe insuku lethe loko kutoba sesigodzini semathundi ekufa ngitoneluleka kuleli awa kulungiselela kuhlangana naNkulunkulu lotodzingeka ahlangane nani ngalelo awa kusekhathi kwekuthi uhlangana naye njengemsebenti webuciko lobusetulu la usebentile noma lucethu lelukhuni lolukhukhulekako luya esiphethweni sekugcina ngako ungakusebentisi nje lokuphila lokhu kukhukhuleka nje yonke inzawo futhi undande yonke inzawo futhi uthole umsebenti longcono nekuthi ugcoke kangcono nekuthi uthole mabonakuthe lomusha noma imoto lengcono kuphila kusho lokukhulu kunaloko Ungedami kukusebentisa kuthi nje yebo ke uma bonke lalabanye bajoyina libandla ngito kwenda nami Uma ujoyina libandla ufanele ukuqala ufune futhi uthole ukuthi lelo bandla limele ini Ngabe kuyindzawo nje kuphela lapho bantu labaya kuyo ndzawonye kuthi babe nenhlanganyelo na noma ngabe kuyindzawo leshumayela livi laNkulunkulu lophilako futhi imele yonke imigomo Jesu layifela na ufanele wende loko ungandandi nje ungene futhi uhambe neligagazi ngoba lisango lincane nendlela incane leholela ekuphileni futhi kepha bancane labayongena lapho kuyo ngoba indlela inkulu leholela ekubhujisweni futhi bayoba banenge labangenako sifanele sibe nenhloso yendvo letside manje kwakungenjalo etinsukwini letendlula noma kulolu suku kuthi uma umuntu eta kuNkulunkulu bekanenhloso yekukwenta uma inhloso yakho kukukhukhuleka nje nale labandla noma ngabe kubuka etulu kuNkulunkulu Daniela ngesikhathi ehliselwa eBhabhiloni naloku nje bekahamba asuka ekhaya lakhe futhi bekatodzingeka abe sigcila kulesinye sive sebantu kodwa Daniela watimisela enhlitweni yakhe akunandzaba kuthi bendani kuye bekangeke atingcolise ngesono sasebhabhiloni oh kube besinemadvodza lanesibinzi kanjalo lototimisela enhlitiyweni yakho uma ngingumkristu ngithothola sonke sibusiso sebuNkulunkulu lesingesami futhi ngisibide uma libhayibheli lifundzisa kuthi ngingamemukela moya loyingcwele ngitohlala ngemadolo ami aze nkulunkulu anginikete moya loyingcwele futhi nje ngingakhukhuleki bengifunza indzaba lenzala yamalume Buddy Robinson ngalesinye sikhathi lesendlulile futhi bekayindvodza lenkulu sibili nendvodza lethandzanako nendvodza yekukholwa futhi wathola kulambela umoya loyingcwele ngoba libhayibheli lakufundzisa futhi kuyasho ukuthi ngalelinye lilanga bekalima umbila wase umisa umnyuzi wakhe lomdzala Alex wase uguca phansi elayinini lembila futhi wathi uNkulunkulu uma unganginika umbhaphathiso womoya loyingcwele uma ubuya emhlabeni utothola emathambo ami alele khona lapha loko kuhlosa enhlitweni yakho loko kusho kungena emsebentini uma uthola lolo hlobo lwenhloso enhlitweni yakho uNkulunkulu utovula emafastelo asezulwini lokuthite kufanele kwenteke ufanele ucale wente lofanele ukwende naNkulunkulu futhi ube nenhloso letsite nekubonga lokuthite kwakhe ngekukusinzisa futhi ngesikhathi Daniela ancumile enhlitweni yakhe nadevele wamenta wakufakazela kodwa sithola kuthi lalime kahle ebusweni belibhubesi lelilambile futhi umuntu loke ethe kuNkulunkulu futhi empeleni phansi enhlitweni yakhe athole kukholwa lokutindile kutokuma kahle emlonyeni wokufa noma emlonyeni wokugula emlonyeni welusizi kutoma kahle ngoba kukholwa kunqoba unqobile ngekukholwa kwakho Abrahama umuntu nje longenayo inhloso letsite empilweni neyise nje nebangani bakhe behla bavela endase eBhabhiloni bahlala eShinari futhi lapho bebanemboshongo lowakhiwa nakanjalo njalo futhi ba ngalelinye lilanga ngesikhathi Abrahama asakhuleka akungabateki wakhuleka wacetha waze washaya sandla sankulunkulu wakwenda kanjani na ngekukholwa mhlawumbe wacabanga kanjena uma akhona nkulunkulu lowenda umkhumbi futhi wavumela Noah andande endlule kuwo usaphila nanamuhla Zawana tsite evende maheteni lapho beka asihambi khona watsinza sandla sankulunkulu.
And in there God gave him a revelation that there was a city.
Uthi ekhathi lapho uNkulunkulu wamnika sambulo ukuthi kwakukhona lidolobha uMarki nemendi walo lokwakunguNkulunkulu.
And we read that all Abraham's life.
Uthi sifunda lokho yonke impilo yaAbraham bekangumfokati nesihambi eveni. Ngoba liphupho lakhe linye lalikuthola lelo dolobha. Loyo uMarki nemendi walo kwakunguNkulunkulu. Washaya into letsite, wabamba uNkulunkulu nekukholwa kulowo uNkulunkulu. Kuthi wabona ngaphambili iJerusalema lensha. Uthi wabeka umthwalo wakhe emhlana wakhe wase uba luzulane hayi nje kundanda yonke indzawo nje kungekho nhloso. Beka nekukholwa kuthi kwakunelidolobha lelo uMarki nemendi walo kwakunguNkulunkulu lidolobha leliphakathi beka nenhloso empilweni kuthola leyo ndzawo. Asengisho lapha kuthi ngalelinye lilanga ngesikhathi impi seyiphelile wahlangana nenkosi yalelo dolobha uthi yamnika sidlo senkosi singwa neliwayini Melkizedeki. Oh, ungeke uhlose noma yini yesethembiso sankulunkulu enhlitweni yakho ngaphandle kokuthola lokuphathekako kuko. Uma umphefumulo wakho uhlushiwe tono nekungabada nekuyaphansi nasetulu nekukhungatheka futhi kunendlo letsite phansi kuwe lekutshela kuthi kukhona ndzawana tsite lapho ungakunqoba khona loko. Kungani undanda yonke indzawo-ke usuka ebandleni uye ebandleni futhi usuke endzaweni uye endzaweni vele uguqe phansi ute ushayele izulu. Futhi njengoba ngishito itolo ebusuku kwendlulela ngale kwesivimbelo semsindo khona-ke utoba nenhloso empilweni yakho. Utoba nenhloso yekuba lilunga lelibandla. Utoba nenhloso yekubhaphathizwa. Utoba nenhloso kuloko lokufunako. Ngoba siyathi ukuthi uNkulunkulu wethembekile, futhi uNkulunkulu uqinisile, futhi uNkulunkulu angeke acambe manga. Futhi uma uNkulunkulu abeka lokho enhlitweni ya-Abrahama ngeliphimbo lakhe, livi lakhe, khona-ke uNkulunkulu ufake ekhathi embi kwethu, eBhayibhelini lakhe nangafakazi kwamoya lwengcwele. Ngekubuya kwamoya lwengcwele ngetibonakaliso netimanga kuthi Jesu Kristu usaphila futhi unguye itolo namhlanje phakathi. Ngakho-ke kungani singabe sichubeka nekulandzela leto tintfo lesitifunako? Uma udzinga noma ngusiphi sidzingo noma ngabe yini uNkulunkulu layethembise eBhayibhelini lakhe ulapha kusihlwa kuhlangabetana naleso sidzingo. Asikho sidzingo sekuchubeka nekufuna bukhona bakhe bulapha umoya wakhe ulapha futhi uyathandza futhi ulungele futhi ulangatelela kukunika loko lokufunako. Kungani utolinza kadze? Uma uta kuye ungeti njengalondandako nje ngito kwenyuka futhi ngikutame futhi ngibone ukuthi uyasebenda yini ungeke ufike nzawo. Kodwa uma uta nalolu hlobo lolu lwekutimisela kuthi uthengise konke incipho imbama yesibhamu neliphosho. Uma sewukhathele live nesono nekungakholwa nekukhungatheka nekungabada futhi uda kuNkulunkulu lophilako nesisimiso impela lesiboshelwe edwaleni leminyaka moya loyingcwele ulapha kukudonsela ebukhoneni bankulunkulu lophilako. Loko kutokunika kukholwa lokutongcoba noma yini lekhona emhlabeni kugula sifo futhi ngisho nekufa lucobo lwako wena uthi uthithe kufa mina kethu Branham uthi ngiloko lebe ngiqondzile kufa kwakungesuye yini Lazaru lobekalele afile emhlabathini futhi bese kuvele kubola kungenile ngesikhathi Jesu athi kuMatha nimngcwabephi na futhi uma ungeke ungabade utobona ingathi imulo yankulunkulu angikutshelanga yini kuthi ungangabade wathi kujayiru ngalobo busuku noma ngalolo suku uma kuphela utokholwa ungayibona ingathi imulo yankulunkulu khona-ke kukholwa kuncoba kufa kukholwa kukuncoba ethi kwekufa kukholwa kukuncoba ethi kwesono kukholwa kukuncoba ethi kwekugula kukholwa kukuncoba ethi kwekukhathateka kukholwa kukuncoba ethi kwetingcinamba kukholwa kukuncoba ethi kwelive wena uthi Johane ngesikhathi abhala lokho bekangenato tinkhathato tami bekangadzingi ukuthi asebentane nalo mfo lengisebentana naye bekangadzingeki ukuthi endlule etintweni lengitendako kunjalo angahle angadzingeki ukuthi asebentane nalo mfo lofanako bekangahle angadzingeki ukuthi anqobe into lefanako kodwa akazange abakhiphele ngephandle ngoba washo lokho kukholwa kukuncoba lokuncoba live yonke lento kukanjani kona faka kukholwa kuko kuhambe ngetulu kwako uma sinelivi lelibhaliwe lankulunkulu libekwe embi kwethu namoya loyingcwele lapha enta futhi akhombisa kuvuka ekufeni kwenkosi Jesu netethembiso tebunkulunkulu tibhalwe lapha kuthi noma yini loyifisako uma ukhuleka kholwa uyakwemukela futhi utawuba nako ufanele wente njani-ke bani nekukholwa hhayi nje kukholwa lokundandako hhayi nje kukholwa kwekudenta lokholwako kodwa kukholwa sibili manje kukholwa ngumncobi kukholwa ngumncobi akusiko nje umenti wekuthula kuyancoba kukholwa kukuncoba lokuncoba live kwendani na yini kukholwa na kuyini kuncoba kuthi uncobe nekuncoba kuyafana kuncoba kusho kushaya wehlule kuhamba ngetulu kwako kukubopha ngabozankosi kuphonsa ejele kusho kuthi lesono lesake sakubusa uyasibusa manje kusho kuthi sewukuncobile wena ukushayile umkhulu kunaloko lokungiko
oh
ngidiva ngigcwala lukholo khona manje yini lokwaba kokucala soni noma ngumsinzisi na ngumsinzisi ngoba umsinzisi unemandla kakhulu kunesono lokwaba kokucala umphilisi noma kugula kwakungeke kube ngumphilisi ngaphandle uma bekangetulu kwekugula ngumphilisi angancoba kugula kuthi kukholwa kukuncoba lokuncoba sonke isiqalekiso sadevela kukholwa kukuncoba kukholelwa ini hhayi kukholwa ebandleni lakho hhayi kukholwa esivumokhelweni sakho hhayi kukholwa kumuntu lothide kodwa kukholwa kujesu kristu lowenda sethembiso loko kuncoba kuyini na kukuncoba uthi umkhono wami usasolo ukhubatekile kodwa kukholwa kukuncoba ngisagula kodwa kukholwa kukuncoba o kuncoba live uma ungacanca ungene kunkulunkulu ngomkhuleko uthe ubone lemvo inqotshiwe ngaphansi kwakho akukho lokungakulimata-ke uncobile unemakhilomitha langemashumi lasiphohlongo enzawo lekhululekile usasolo untsheza ngekukhululeka ngaleso sikhathi wena lobe usithakwa nesigcila kunkantini uyoba ngumphathi wako ngaleso sikhathi lo develi lomdzala wetshwala lokwente wanatha uyinkosi yakho manje Kodwa uma uthola kukholwa, angisho kutendisa, kukholwa mbamba, kusisebenzi sakho ke lapho. Nine leningeke nibeke phansi imboza, nine besifazane nebesilisa. Uma kufika endzaweni lapho ningangena khona kuleyo ndzawana. Kufika lapho ukuncobe khona ngekukholwa, utoba ingosi yako ke. Wesifazane lomncane lohleti lokhona manje uke weta kuleli altari tikhatsi ngetikhatsi ngetikhatsi. Wesifazane lolungile kodwa wacala kubhema kathini futhi nje beyangakhoni kukuncoba. Futhi bekenyukele lapha futhi bengikhuleka naye futhi kubonakale kwangathi ngeke aze akuncobe. Futhi into yokucala niyati ngamtshela lapha ngathi kutoba khona ingodi endasi nemgwaco. Wathi mnakethu Branham, ngikhalile ngancenga, uyabona ngemandla ingosi nje ulwa nemoya, loko ngeke kusithe ngalutho. Futhi ngangishona phansi ngikhuleke naye futhi ngiyibeke tandla kuye futhi angabuyela emuva. Futhi etinsukwini letimbalwa ngangihlangana naye futhi avele akulahle phansi ngenfuthu yeligwayi tandla solo tinsundu. Futhi ngalobunye busuku endasi ngaleya waya kudokotela wase uqala kugula futhi wabuna waphela waze waba kweluzazana nje. Nadokotela wabuka kuye wase uthi umdlavuza ubhema bosikilidi. Nango lapho-ke alele lapho kuthi afe khona-ke wase uqala kwenda umsebenzi sibili. Niyabona na umuntu lomitako uyotama kuviyela nasetshanini lobomile. Kuphela nje uma ungaphuma kuleli bandla kusihlwa wathi kuthi ungahamba ujoyine i-Methodist noma i-Baptist. Kuphela nje uma ungahlala ekhathi lapha futhi uthi manje ngitovele ngingumuntu lolungile akukho lokuliphutha kimi, ya ungeke wenda lutho ngawe kunjalo. Kodwa uma nibona tono tenu njengoba uNkulunkulu atibona ekukhanyeni kwelibhayibheli lakhe, uma ubona utophendvuka noma ubhubhe. Kukhona lokutokwenteka, utocala kwenta lokufanele. Uma lapha futhi uncisha umoya ngasenhlitweni yakho, dokotela emuva lapho mhlawumbe utosukuma futhi akhuphuke abuke athi kukuhlaselwa inhlitiyo. Utawucala kwenta lokufanele. Ngulapho la adzinga kwenta lokufanele kwentiwe. Nalo wesifazane uhleti angibukile manje. Futhi umnakethu Robertson usemuva lapho nemnumzane Woody lapha. Umnakethu Woody ahleti lapha Ndzawana Tsite. Nami sasiya endasi sitingela. Ngiyakholwa Ndzawana Tsite elolini. Futhi moya loyingcwele wabonakala usihambisa kuthi siye etulu le emagcumeni kuya lapho bekakhona. Futhi ngesikhathi ngifika lapho bekabe neliphupho. Futhi ngesikhathi moya loyingcwele angena ekamelweni wase uqala kutimisela akazange aphinze abheme sikilidi kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke. Futhi sewuzimuke ngemakhilo lamaningi esisindo futhi abakhoni nekuthola umkhondo wemdlavuza. Kuyini na? Kukholwa lokuncobako. Akulincobanga ngani ngesikhathi ngimkhulekela lapha? Bekatatatela nje lapho. Kodwa ngesikhathi lodokotela athi unemdlavuza futhi utokufa, wacala kwenta lokufanele. Nguleyo ndlela lofanele ukuthole ngayo. Uma ucala kutimisela, ulinzelani isikhathi lesidze? Awucali ngani kutimisela manje? Beka kukholwa kwakho kuNkulunkulu. Kube-ke lowesifazane bekane kukholwa kwakhe kimi-ke. Ngabe kwehluleka ngoba ngingumuntu. Kodwa ngesikhathi antshintsha kukholwa kwakhe, hhayi ethabanekeli laBranham noma kuWilliam Branham noma kunoma ngibani omunye, kodwa wabeka kukholwa kwakhe kuJesu Kristu, wase-ke uthola kukholwa. Waphakama waba ngetulu kwako konke kwesaba nekungabata, naNkulunkulu wamphilisa. Futhi uyancoba. Kukholwa kukuncoba lokuncobako. Bengihlala ngitibuta kuthi ngani emaKristu afuna kuthi khathata ngaletinto leti empeleni. Besilisa nebesifazane beta kimi tikhathi letiningi futhi bathi ekuvumeni kwabo nakanjalo njalo. Uma nginaleto tingcociswano tangansense futhi bona sihlangana nabo sihambe sende kuvuma kwekuphila kahle nato tonke tinhlobo ngoba bangeke bakuphike umoya loyingcwele ukhona khona lapho. Uma batama kukumbonya ukukhiphela ngephandle akudalule kubo, ngakho kungcono bavele nje bakusho. Uma betama kuphuma, umoya loyingcwele uyabayekelisa athi umzuzu nje naye into lethi thethide. Ngakho uma befika bacala kungitshela ngetinto letincane telive, futhi ngiyakucaphela emkhathini wemakholo. Uyanza wanathite ukhulekela ini? Fola liphupho ngawe, fela ligoli lakho kuKristu, futhi uyekele kuthi matanisa nelive. Utothatha liphepha bhuku litawuthi manje baphilisi bankulunkulu belusuku lwakhe, kude indlo lethiwa baphilisi bankulunkulu. Loko kutobeka kungabata emcondweni wakho. Lomunye wangena emsakatweni wemoya futhi athi, oh, inshumayelo lenhlembamba, kodwa uthi tinsuku temimangaliso selwendlula, futhi utokwesekela. Niyabona loko kukucetha emandla. Sengisa konke, lungisana nankulunkulu. Mhlawumbe bani ngilongiko, noma ungabi lutho sanhlobo. LeBhayibheli lankulunkulu nalingakufundzisi loko, khona-ke suka kuko. Uma likufundzisa kona, hlala nako. Ngikukhumbuta ngaloku, sibonelo nje, kube-ke besiyothatha luhambo loluncane etinsukwini letingamashumi lamathathu kusukela manje kuya kulelinye live. Uthi kulelive simo selitulu besimangalisa kakhulu ngangekuthi besingasayophinze sibuye. Uthi ngalapho besingeke sithingeke sife noma siguge, kodwa besiyoba lapho nje inguna phakathi. Ngingake ngicabange nje ngikubona uhamba uya esitolo setindvo tashelene uthenga inkumbi yemfucuta kuthi uhambe nayo. Utobe utama kulahla yonke imfucuta bewunayo. Uma utikhathatha wena lucobo ngekujoyina libandla linye, bese-ke kuba ngulelinye utobuthisa inkumbi yemfucuta. Kodwa uma utocabanga ngalapho uyakhona, niyosusa lokunenginengi kwaloko kungabata nemibhedo. Nitawuba nekukholwa mbamba. Ngithi kubantu, ngabe wena umnakwethu Branham lokhulekela labagulako? Ya. Yebo-ke loko kuphambene nekukholwa kwami. Khona-ke awunako kukholwa, libhayibheli liyakufundzisa. Uthi manje bantu abaningi betha elayinini futhi bathi yebo-ke nginako konke kukholwa. Pho-ke wena nentani etulu lapha kepha? Oh, akunjalo. Kukholwa sibili akwathi kwehlulwa, kungeke kwehlulwe. Ngisho nekufa luqobo lwako ngeke kukwehlule. Akwathi kwehlulwa. Tivivinyo tiyakwathi kwehlulwa. Kodwa kukholwa akwatani nekwehlulwa. Kungeke kwehlulwe. Futhi nguyona ndlela kuphela longajabulisa ngayo uNkulunkulu, ngoba ngaphandle kwekukholwa akunakwenteka kujabulisa uNkulunkulu, kwasho emaHebheru elishumi nakunye. Futhi kule nzawo ngingake ngikucabange nje uhambahamba labanye benu nini emaKristu lasebenzisa sitsotsi, nisebenzisa ekuhlambalata emagama langcolile, kepha nibe lisondo lelitside. Ngake uticabange nje uya kulelinye live, bese-ke uhamba iMerika yonke, uhambe ufunza sonke sitsotsi sase-Amerika losatiko longeva ngaso na. Impela bewungeke. Lendvo lebe utotama kuyenta kutsi ufunze emagama lambalwa alolo lwimi lwangalapho. Kunjalo ngangoba ngingathi unjani noma kanjani. Futhi ngicabanga kutsi bekungabitha emaKristu kakhulu namuhla, kube bebetama kufunza lulwimi loluthite lwasezulwini, timvumiso tankulunkulu lesitoluhlabela ngalapho futhi sithokode. Nebantu longakholelwa ekumemeteni, bewungentani uma ufika ngalapho? Bewuyobe ulahleke kakhulu endzaweni. Kungcono uthole kukholwa futhi uncobe manje, ngoba kukholwa kukuncoba lokuncobako. Bewungeke uchaneke tinto letincane njengaloko, bewuyoba nekuncoba. Wena uthi ngikwenta kanjani mnakethu Branham? Leni kulula kakhulu, kukuthi nje manje emihlanganweni lapha uyatibuta kuthi utithoba kanjani kuloku kanjani. Bantu kule sakhiwo angibati labaningi, futhi emihlanganweni yami ngalesinye sikhathi angathi ngisho namunye, ngisho netilwimi letehlukene. kodwa ngikwathi kanjani na kukuthi thoba nginikele wena nje kumoya loyingcwele khona-ke akusesiwe nhlobo-ke awathi kuthi utawuthini uvele uyekele yena kube nguye losho lutho kulula kanjengaloku nje labanengi benu bantu banekukholwa kubodokotela benu futhi nifanele nibe nako uma ninadokotela futhi manje uma kukhona lokungahambi kahle ngawe utokuya kulowo dokotela lomdzala lowethembekile lokholelwa kuye nguloko lofanele ukwende loko kuhle bese-ke wethula ludzaba lwakho kuye uma athi ufanele uye esibhedlela awendi lutho lolunye kodwa uvele nje uye ekhaya bese upakisha timpahla takho usuke uye esibhedlela impela unekukholwa kudokotela futhi uma anganqubi kuthi ufuna kuya esibhedlela noma ufanele uhambe njalo uyobhala luhla lomuthi nekusetshenziswa kwawo bese ukunikalisaka le maphilisi futhi utowagwinya futhi awathi nekuthi kunani kulawo maphilisi kodwa unekukholwa kulo dokotela wakho kuthiwani-ke ngankulunkulu kepha uyesaba kugqinya namanye ala maphilisi elivangeli lakunika wona ngemivimba yakhe waphiliswa kukholwa kukuncoba lokuncoba live vele uligwinye futhi ubone kuthi kwentekani kukwethemba ukhombisa kuthi kwethemba kuni lonako kudokotela wakho ngekuthatha umuthi wakhe kuthi awathi kuthi kuyini ukhombisa lithemba lakho kudokotela ngekutithoba ekuhlinzweni loko ukufakazela lithemba lakho kudokotela kodwa uma sekufika kukristu uyesaba kumthatha evini lakhe kukanjani-ke kukholwa kukuncoba ungaletha kugula kwakho kujesu kristu kusihlwa njengoba uletha kugula kwakho kudokotela nginikete noma yini lokufunako nkhosi ungudokotela kulesifo khona-ke unekuncoba khona-ke unekukholwa lokuncobako awuyuze udingele lelinye lilayini lalabakhulekelwako ungeke uze udingele lutho lolunye nitoba nako khona lapho utocadululwa konke ungeke ugqume ebandleni uye ebandleni kubona uma lona unako noma loyo munye unako bona abanako sewukutholile-ke uma unekukholwa unekuncoba ngiyanitshela kuthi lesikuthingako kusihlwa emerika nekuthi sithinga ini kusihlwa lapha kuleli thabanekele kuvumela dokotela jesu angene futhi ende kuhlindwa ekukholweni kwethu dokotela ukutshela kuthi unathunjana unaphoyizeni wonke kufanele aphume unaloku lokwa noma lolokunye kuliphutha kufanele kuphume yebo-ke uyakukhipha kude nonke nine labanye nikhone kusebenta ngalokungiko futhi yini indzaba kusihlwa ngekukholwa kwethu yesaba kuvumela nkulunkulu athathe livi lakhe lekusebenta umukhwa wakhe lokhalipha kunenkemba lesika ngetinhlangothi totimbili futhi asihlinze futhi asitshele kuthi kuhamba kukhohlisa lokungenamsebenti lapho kuliphutha futhi sifanele sikhulule wonke umcabo futhi sintshweze siye esethembisweni sankulunkulu lesiphakathe oh uma sitokwenda loko jesu utokwenda kuhlindwa ekukholweni kwethu kususa konke kungabata konke kwesaba nako konke kukhathateka sonke sono yonke into lekhona bese kuthi-ke uma kukholwa kwethu sekuhlindwe ngalokucacile siphuma sisidalwa lesisha sesehlukile-ke sithinga kuhlindwa ungamethemba jesu kristu ngaloko kuhlindwa ungakholelwa yini kuye ungasho yini kuthi nkosi nkulunkulu evini lakho evini lakho njengoba abafundzi basho kumakho longcwele wesihlanu ngesikhathi bathi sidwebe ngeneti busuku bonke uthi asikabambi lutho noma kunjalo nkhosi ngelivi lakho ngitokwehlisa ineti kwasho petro nkhosi ngingumdwebi ngiyatathi tibonakaliso uma inyeti ikahle nje ngiyathi uma tigadla nanoma tingagadli ngiyathi uma tikulamacembu ato nanoma tingekho akusiko loko kuphela kodwa ngidwebe busuku bonke. Nangu umkhandlu wabodokotela lapha ukanye nami dokotela lo badwebi futhi siyawathi umsebenzi wethu futhi siwuhlolisise lo mfundlana busuku bonke futhi asikabambi lutho kodwa evini lakho Nkosi ngitokwehlisa inethi ngoba umhlinzi lo lomkhulu ushito njalo dokotela lomkhulu ushito njalo futhi babamba inkumbi yetinhlandi aze emanethi abo acale kudzabuka ngani na kukholwa kukuncoba kungahle kungabikhona ngisho nayinye inhlandi emantini kodwa uma nkulunkulu ende sesembiso uyodala tinhlandi futhi atibeke lapho kungahle kungabi nelithuba lakho ukuthi uphile kungahle kube uyafa ngumdlavuza kungahle kube uboshelwe esitulweni semasondo kungahle ube yimpumputhe ngalokuphelele angadi ukuthi inkhathado yakho iyini kodwa uma utothatha umyalo wekuthatha luhla lwemuthi nekusentshenziswa kwawo wadokotela lomkhulu noma yini loyifisako uma ukhuleka kholwa ukuthi uyakwemukela futhi utawuba nako futhi ukholwe ukuthi loko kukholwa kutoncoba noma ngubuphi bumatima lobukhona ungahle uthwale kamatima ngesono uze umphefumulo wakho ungcole ngangoba ungakhona ungahle kube utamile kususa loko kukwata lide lolo lwimi lolukhuluma kabi ngalomunye loko kuhleba elucingweni ungahle kube wetame lonke likhambi lolatiko kuthi kanjani kodwa uma nje nitovumela Jesu Kristu angene kini kusihlwa utohlinza kukholwa kwenu futhi aninike kukholwa lokutokwela ngaleya kwanoma yini live lelingayiveta ngani na kukholwa kukuncoba lokuncoba live beungangabata kanjani kanzi Jesu Kristu indodana yankulunkulu lophilako ukhona lapha manje moya loyingcwele wakhe lomkhulu kulesakhiwo livi lelethenjisiwe kuthi bhekani nginani njalo kuze kube sekupheleni kwemhlaba kwethenjiswa yinkosi nkulunkulu utofanele aligcine livi lakhe niyakukholwa lokho na ngesikhathi ethembisa ukuthi utokwenta letinto leti nkulunkulu ubopheleleke mbamba kuthi ende loko manje ngifuna nikucabangisise uma ninetono uma kukhona noma yini leli phutha empilweni yenu ngifuna nikucabangisise sisakhothamisa tinhloko tethu umzuzwana nje sendele umkhuleko ngaphambi kokuthi sikhuleke ngitothanza kubuta lo mbuto ngitothanza kubuta kuthi ngabe ikhona yini indvodza umfati umfana noma intombatana lokulesakhiwo longathi ngesandla lesiphakanyisiwe Nkosi kubonakala nje kwangathi angeke ngincobe kubonakala kwangathi ngiyathi ukuthi angikafanele ngende letinto leti ngiyathi angikafanele ngende loku nalokwa kodwa ngifuna wena usebende ekukholweni kwami khona manje emva kwalo mlayeto ngifuna wena ukuthi unginike kuhlolwa futhi bese uhlinza kuso sonke sifo sekukholwa kwami loko lokutobamba ukuthi ngincobe letinto leti akamsela sanda sakho kuye ungakwenta na inkosi nibusise lenzawo igcwele nje tandla lokuncane asilahle konke lokusinzako nesono lesithandzela kalula kangaka kithi futhi sigijime ngekubeketela lo mjako lobekwe embi kwethu sibuke kumqalisi nemphelelisi wekukholwa kwethu Inkosi Jesu Kristu. Bangakhe ekhathi lapha logulako nalothingako longaphakamisa sandla sakho bese uthi Nkosi sebenta ekukholweni kwami nginesidzingo kusihlwa Nkosi. Nkulunkulu akubusise. Faith is the victory. Ukukholwa kukuncoba sikuthola kanjani ukukholwa na? Ukukholwa kuthi angekuva nekuva livi laNkulunkulu. Manje kini nine lenidzingako? Umphefumulo lowonako ngingeke ngente kubithela ealtar kuthi wenyukele lapha ealtar njengoba ifashini yelithabanekele injalo Ngoba akukho ngisho nenzawo kunebantu labeme batungelete emabonza kunebantu laba labangale ema-altari lapha futhi yindzawo nje lapho singeke sikhone kukwenda khona kodwa ngitonikhulekela manje futhi nje uthobele Kristu kuleli awa lapho ngisakhuleka uNkulunkulu othandzekako sitocela sihawu sakho sebuNkulunkulu kule miphefumulo letisolako lekholwako kutsi unguye nemvuzo walabo labafuna wena ngekutimisela futhi ngitokucela kutsi ube nesihawu kubo Nkosi futhi noma ngabe yini lekhona umdlavuza wengabata umdlavuza welulaka simila sekungakholwa
just now Lord and give them the
gukhiphe nje manje Nkosi futhi ubanike moya longcwele walisa umphefumulo wabo ngebuhle bakho babhapathisele embusweni wakho njengamanje njengoba baphakamise tandla tabo ekuvumeni kwekukholwa kwabo futhi sicela wena o Nkulunkulu lonesehawu kuthi ubendele lokhu Ngoba bantshintshe imicabango yabo yekukhukhuleka yonke indzawo elwandle. Bebafanele bangene esikhumbeni futhi bahleshulwe yinkosi lengumakhi futhi benda sidalwa lesisha kuKristu Jesu. Futhi bafakwa emandla ngomoya wakhe babuswa inzandwe yakhe ngako baphe kona manje nje. Babe njengoba ngekutithoba sicela egameni la Jesu indvotsana yakho uthi manje Nkosi bekunetandla letinengi letiphakama emoyeni noma letathe nyukela emoyeni bayaconza ukuthi bebayelena nalena labanengi babo bashayele emakilomitha lamanengi kuvundla etifundzeni Guthi befike ekubeni umuntu lotsitetsite lokhulekela labagulako. Futhi betile mhlawumbe khashane endasi lapha. Futhi ngiyakuthokotela lokho Nkosi. Kube ke bebangakholelwa kimi njengenceke yakho ke. Khona ke bebangeke bede. Ngiyakubonga ngekubenta babe nekukholwa emkhulekweni wami. Nkosi Nkulunkulu ngikhulekela ngekutithoba ngamunye njengamanje kuthi wena Nkulunkulu lomkhulu wasezulwini utohambahambisa umoya lwengcwele wakho empilweni yabo futhi ujube konke kungakholwa bende bathi kuthi kukuthi kukholwa kukunqoba hhayi umuntu lothite wasemhlabeni hhayi libandla lelithite noma umkhuleko lothite lovela kulomunye umuntu lokhu kuthi konke kuyasida kodwa kukholwa kukunqoba sifunza lapho indvodzana yakho umsindisi wethu waya evenda kubo lucobo futhi kwakukhona labo labathi ngubani lo mfo akusiyo yini indvodzana yembati leyo ngabe asimathi namake wakhe neligama lakhe ngumariya futhi nangujuda najonase nabothathe wabo futhi bakhubeka ngaye futhi wamangala ngekungakholwa kwabo futhi bengeke ende imisebenti yemandla siyaconza akunandzaba ukuthi lo muntu angathandwa nguwe kangakanani kepha noko kukholwa kwethu kukunqoba ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi utovumela umuntu aphume kuloko futhi utikhombise wena lapha kusihlwa lapho kukholwa kugcilile emigomeni yeluvuko lwenkosi yethu akafi kodwa uyaphila kude kube phakathi futhi wenda sethembiso ngitawuba nani sonke sikhathi kuze kube sekupheleni kwemhlaba futhi siyakholwa ukuthi ulapha futhi siyakhuleka Nkulunkulu othandzekako kuthi kusihlwa kuthi utotikhombisa yena lucobo lobonakalako lokhona futhi kwangathi-ke umoya lwengcwele ungabamba yonke inhlitiyo futhi wende kuhlindwa ekukholweni ukuthi bangcobe kugula kwabo netinhlupheko tabo netifo tabo uma lapha nekukholwa lokumisiwe akunandzaba uma kungenteki ngisho nanye into noko kutodala kukholwa lokuthi sekwendiwe.
That's the victory. It overcomes the world. For we asked it in his name and for his glory. Amen.
Logo kunqoba, kunqoba live, ngoba sikucela egameni lakhe nangenkhatimulo yakhe. Amen. Ngulukhuni nje kubona ukuthi bengingalibita kanjani la indlala abakhulekelwako. Ngoba lo mnyango uminyeteleke kuya esikaladini. Uthi lokhu kuminyeteleke kuya esikaladini. Nangasemafastelweni, ngaseminyango, nasetulu lapha. Bengingakutama uma nifisa ukuthi mine ngikwende. Ngingatama kubita la indlala abakhulekelwako. Kodwa bengingasho lokhu emva kwalendvo lena. Ngishumayele lokugculisa mina lucobo. Ngiyakholwa uma nje nitohlonipha ngekutithoba. Uthi nje nithathe konke kukholwa leninako njengekukholwa kwemuntu bese nikunikela etandleni kaNkulunkulu. Uthi nithi manje Nkosi, thatha lokho lokuncane kwami ngifanele ngikunike wena. Uthi vumela kukholwa kwakho kude kimi. Ngiyakholwa ukuthi utoniphilisa. Uthi ngivumeleni nginibide langembili lapha ngaphandle ngisho kwekuthi nikhuphukele lapha nhlobo.
Could you believe that?
Amen.
But if you got your prayer card,
ningakukholwa lokho na. Kodwa uma unelikhadi lakho lekukhulekelwa, bambelela kulo, sitolisebenzisa noma kanjani. Ngako siyakholwa manje ngitothandza lokho nje kusanza kufika manje nje emcondweni wami. Ngoba Billy Paul ungitshelile lapho sisangena nje emizuzwini lembalwa lendlulile. Ukhiphela abanye emakhadi ekukhulekelwa namanje kusihlwa. Ngoba sithethe sicuku impela itolo ebusuku. Uthi wathi bekukhona labanye ekhathi lapho babe lebe bafuna emakhadi ekukhulekelwa. Uthi ngibaniketile emakhadi ekukhulekelwa. Ngathi lokho kulungile. Wathi kodwa utolibita kanjani la indlala abakhulekelwako na? Khona ke lesicuku besisemuva lapho. Manje bakuto tonke tinhlangothi. Ngako kulukhuni ukuthi kube nendlela yekukwenda. Kubita la indlala abakhulekelwako. Asi ngumuphi umehluko wenu lenime lapha noma lohleti lapho nikhona na? Kodwa kutobita kukholwa lokutsite kwenda lokho. Kutobita kukholwa kwakho kuhlangene nekukholwa kwami. Ngekukholwa kwaNkulunkulu. Kuhlanganiseni ndzawonye nekukholwa kwami nekukholwa kwenu. Kuyoshabalala nekukholwa kwaNkulunkulu. Kutokwengamela nemisebenti itokwentiwa. Ngifuna nje kunibuta lokhu ethi kwalethi sekelo lethi. Niyakukholwa lokhu ukuthi kulivi laNkulunkulu na? Ngeke ucambe emangake. Uma kulivi laNkulunkulu lifanele libe liciniso.
God's word and it is true.
Khona ke uma kulivi laNkulunkulu futhi kuliciniso khona ke ubophelelekile kulo lonke livi lalikhuluma ekhatsi lapha. Ubophelelekile kugcina lelo livi. Manje kube beugula futhi beufa ngelukimia noma umdlavuza noma ngabe yini lebe unayo. Sifuba sengathi futhi uta etulu lapha futhi waletha bonke labashumayeli lebe sibathi kule sakhiwo futhi ubalethe lapha futhi ubakhulekele ngamunye wenu noma kunjalo ngaphandle uma wena lucobo unekukholwa bekungeke kusebende. Niyabona na? Kodwa uma lomunye angaphiliswa mhlawumbe emva kokuba sewucaphelile lokho kwaphiliswa noma batisho ukuthi baphilisiwe lokho kutosita kukholwa kwakho. Ngoba utobona ukuthi baphilisiwe. EDurban eNingizimu Afrika kungasikatseni nje ngangikhuleka futhi baletha umuntu munye ngembili. Futhi niyayati lendzaba. Ngicocile kulaba nengibene ukuthi waphiliswa kanjani lo wesifazane munye lapho angwaka Mohammed. Futhi nje bana letinengi kakhulu letivela esiveni ngasinye lokuthi letinye tive letingamashumi lamabili noma ngetulu tati lapho. Kwase kuthi ke uma sekufika endzaweni kumfana lobekakathe atelwe wagobonzela wahamba ngetandla takhe. Futhi ngesikhathi moya loyingcwele aqala kumtshela bekangumzula. Futhi ngesikhathi moya loyingcwele aqala kukhuluma futhi atshele leyo ndvotsa.
African Hottentot.
Lihottentot lase Afrika lelingathi nekwati kutsi ngisiphi sekudla nesandla sesancele. Futhi wamtshela kutsi bekangibani. Bavuka bahlala netinyanga bathakathi tasukuma timangele. Ingotini leti basho njalo. Netikhulu lebetishayiswa umoya ngetishayisa moya. Tenda tishayisa moya tema. Kodwa kwathi kuguqa kwakho lapho uhlala khona kunesithombe senkosi yami silenga elibonzeni neyise nenina emuva le ekhathi lapho nemakhulu etinkulungwane tebantfu bavuselwa kuthi bafakaze liciniso futhi wathi manje loko unemnakabo lobekagibele imbuti lemthubi noma inja futhi walimata umlende wakhe futhi uhamba ngelubhoko futhi ukhona lamhlanganweni Kodwa kukholwa kwakhe njengamanje kunqobile futhi sewuphilisiwe ngoba ngani na loko kwethuka kwemlungu bekangeke ngisho akhulume lulimi lwakhe amtshele ukuthi bekangibani nekuthi kwakwendekeni hloboluni lwemandla lolwalungilo na ngalomfana wakuva loko ngekuhumusha wase ulahla phansi timboko takhe futhi nangu etha agijima futhi agquma ngenjabulo futhi ngesikhathi umnakabo lobekangathi ukuthi ngusiphi isandla sekudla nesencele kodwa acabanga ukuthi ngangitama kumthola ukuthi ende umdanso wemtsabo ngekubona umnakabo agijima futhi agquma kwenda lokuthithe kuye wase wendlula sivimbelo sesono sekungakholwa futhi ngabuka emuva futhi kwakunembono lowamtshela ukuthi eme ngetinyawo takhe waphiliswa ngalomfana kungekho ngisho buhlakaniphi lobenele nemkhondo lowenele kwathi ukuthi ngithithene emva kokuba umhumushi sekamtshelile futhi bekaneluketane enzanyeni yakhe ngase ngiyalibamba loluketane futhi ngathi Jesu Kristu yakusinzisa sukuma lomfana lowatalwa ahlaselekile wema ngetinyawo takhe Akusiko loko kuphela kodwa asemqondweni wakhe lophilile tinyembezi tehla ngesisu sakhe lesimnyama nenkathi imuli yaNkulunkulu yawela kuleyo ndzawo lapho aze emahedeni lati ngulungwane letingamashumi lamabili nesihlanu aphiliswa ngasikhathi sinye yini labayenda na ngekusa lokulandzelako bengihlethi efastelweni emva kokuba umphathi dolopha sekafikile wathi buka ngephandle kulelo fastelo Unaloku tokumangalisa futhi ngekusa lokulandzelako naku kuta emalolo lamakhulu etinkomo lasikhombisa agcwele timboko tekuhamba netitulo temasondo netindvo behla ngesitalade nebantu lobeka kuwo ngebusuku bangayitolo bahamba behla ngesitalade emazulu emashangani nebazutha nemachosa tonke letive letehlukene lebe tinemtimbi lesinye nalesinye Kwakukuthula kubanjenwe ngesandla bahlabela konke kungenteka kholwa kuphela ngelulwimi lwabo lwemtsabu Ngasukuma kuleli fastelo ngase ngibeka tandla tami emoyeni futhi ngaphendvula umusa lomangalisako umnanzi kangakanani lowo msindo lowawungasinzisa lolusizi njengami Kwakuyinto lebukeka inhle kakhulu emehlweni ami cishe lengayibona Ngaze ngabona inkosi embonweni ngaleso sikhathi. Kuyini na? Unyakatisa lokuthide, labantu labo bebangekho kulokundandako nje. Bebangakaze beve phambilini. Uthi ngesikhathi beva njengebulula lobunjengebemntwana, bavele bakuthatha. Ngoloko kuphela lokwakukhona. Bavele nje bebangadzingeki ukuthi babe nekuhlindwa. Bavele bakubona nje base bayakulandzela. Uthi kwakukwabo Kwakungekho muntu lobekangabatshela noma ngikuphi kwehluka bese bakubonile kwendeka manje uma inkosi Jesu isaphila futhi ilapha eJeffersonville eIndiana kulawa eMaUnited States aseAmerica uma nje angunkulunkulu lofanako lobekakhona lapha ngalo lobunye busuku kuniketa lo mshumayeli loyimpumbutse kubona kwakhe uNkulunkulu lofanako lonikete lo mfana lomncane lonelukemia afa ngesikhathi bodokotela ngekusa lokulandzelako bamemetela kutsi uyaphila majudane nje nginenzatshana yako khona lapha ngiyakholwa kulenye yaleti ncwadi lete anginasiciniseko bengikufunza nje ngalele linye lilanga futhi ngicabanga ukuthi ngikubeke emuva kulenye yaleto tinfo leti lapha ngingahle ngingabi anginasiciniseko kodwa bengifunza inzatshana levela kulomunye we naku khona lapha lelinye lemaphepha enhla lapha emithi noma yeboke kwakusemkhankasweni wami wekugcina etulu lapha inzatshana ephepheni lapho kwakukhona wesifazane kwakuseBurlington eVermont ngesikhathi sekajabhile akazange alithole ikhadi lekukhulekelwa kulabafana ngalelo langa futhi Jini naliyo naBilly nalabanye bekade okuba lapha lobeka lapho futhi bekahleti emuva le futhi khona masinyane nje wathi buta ukuthi kungani angakhoni kungena kulelo line lalabakhulekelwako futhi umuntu wekucala weda futhi kwathi wena unkosikati sibanibani lovela endzaweni letsite nendo letsite indo letsite iyentekile ngaso leso sikhathi wephula leso sivimbelo wathi bengimathi lo wesifazane futhi ngiyathi ukuthi lelo liciniso angakacabangi nje kathe enhlitweni yakhe waze moya loyingcwele lomkhulu wangibitela lapho futhi wathi nkosikathi sibanibani lohleti lapha emuva le ungaliphinza kabili libanga lalesakhiwo lo thathe nomncane ekugcineni logcoke ingubo lelihlata satshani wathi unkosikathi sibanibani ligama wathi uphethwe sifo sekunhlinhlita uba nekuwakane noma kasihlani nsuku tonke futhi wathi futhi wagquma wema ngetinyawo takhe lokho akunguye futhi bekamangele kakhulu bekangathi kuthi endeni futhi wathi akusiko lokho kuphela kodwa uphatheke kabi kakhulu ngoba umyeni wakho usesibhedlela semasotsha lamadzala futhi lapho empeleni bakhiphe sonke sisu sakhe futhi manje lesifo sesingene kulenye ingcenye yemtimba wakhe futhi akukho thuba lekuthi aphile kusho bodokotela futhi lo wesifazane netinyembe titehla etihlathini takhe njengoba liphepha lichaza waphakamisa tandla takhe kuthi lelo kwakuliciniso ngaleso sikhathi nje embonweni ngabona umyeni wakhe etha ekhaya ngase ngithi isho kanje inkosi ungakhathateki utoba sekhaya asinzile futhi ngekusa lokulandzelako nakaya kuyohlolwa kuthi ahlindwe futhi ngesikhathi leto tigadla letinkulu tesifo seHodgkin betivumbuka emtimbeni wakhe bodokotela wathi angiva ngisho kwasasigadla nje nabodokotela bamhlola bangatholi kwasasigadla bamfaka ngaphansi kwe-x-ray bathatha lonke luhlobo futhi bekaphile saka futhi wabuya ekhaya ngelilanga lelilandzelako akahle nje futhi aphile saka ngani na kukholwa kukuncoba kude likhadi lekukhulekelwa kude kube kwatandla kude salutho nje kodwa kukholwa kukuncoba lokuncoba konke nguleyo indlela umhlangano wami wekugcina eChicago kwakukhona thathe lolikhalathi emengembili ngiyaxolisa ngikholwa ukuthi kwakungowesifazane lomhlophe lobeke emengembili futhi busuku bangayitolo wesifazane lomdzadlana waseSweden beka lapho naBilly umbonile afinyelela phansi futhi abeka imali lenengi kakhulu emnikelweni wemnakethu Osborne kuwakhe waseAfrika lubito lweBlack Gold umkhankaso wakhe naBilly wathi kimi wakwenda kanjani lo wesifazane lophuyile lomncane naleyo ngubo lebukeka inemabala layigcokile waze waba nayo kanjani leyo mali lengaka kuyibeka emnikelweni futhi ngakho ngesikhathi Billy aqala kuphuma lo wesifazane wathi nginikele ikhadi lekukhulekelwa sithandwa wathi angisenalo lelinye futhi wahamba waya ngale kuJini noma liyo munye bekawaniketa futhi wabuta bese bangenalo nabo lelinye ngakho wathi thathe ngitokubona kusasa ebusuku futhi ngikunike linye wathi kulungile sithandwa futhi wenyukela kuvulandelo sesitezi nzawana thite futhi wahlala phansi bengingathi ngako khona-ke uma ngingena la ngembili ngalobo busuku futhi lomunye wesifazane bekangembili yena bekahleti etulu lapho futhi wabhobokela ngale kuleso sivimbelo endzaweni lapho uNkulunkulu asebenta khona ekukholweni kwakhe lapho ngesikhathi ashaya kuleyo ndzawana kwathi loyo wesifazane lohleti etulu laphaya kuloyo vulande wesibili umuntu wesibili ngekhathi agcoke leyo lencane ingubo lesikoshi ligama lakhe ngosathana sibanibani futhi ngako uthi ukhulekela umyeni wakhe lo ngumethuli wemthwalo kaloliwe akeva endlebeni yini futhi wacishe waculeka impela bekaliluthela futhi ngesikhathi efika ekhaya nenkosi yathi isho kanje inkosi uphilisiwe ngesikhathi efika ekhaya ngalobo busuku bekeme emnyango athokoda futhi ngawo lo mzuzu lofanako indlebe yakhe yavuleka ngesikhathi ahlethi esihlalweni ehhovisi lemethuli wemthwalo wesifazane lolikhalathi lohlethi ngephandle lapho wakubona lokho futhi wakholwa futhi bekakholelwa thathe wabo lo bekakathe aneminyaka lelishumi asesibhedlela salabagula ngengcondvo eLittle Rock indzawo yokuvikela labagula ngengcondvo futhi moya loyingcwele weda kuye wase uyamtshela ukuthi bekangubani nekuthi thathe wabo kwakungubani futhi wathi bekanekuthukuthela lokumatima angcunzisa inhloko yakhe elubonzeni iminyaka lelishumi kodwa isho kanje inkosi usanza kuphiliswa nje uthi ngekusa lokulandzelako ngesikhathi bendlula emnyango lo metroni wamthola eme emnyango acela kuphuma akuwakhe nje lokahle umcondvo lophilile wathumela ligama kuthathe wabo eChicago uthi wamemeta kakhulu wathi uNkulunkulu lonesihawu loko lokwashiwo langembili itolo ebusuku wathi sithandwa ngiyathi awunamali kodwa ngokuthumelela lithikithi lendiza ngalokukhulu ukushesha fika lapha lomhlangano uvalwa kusasa ebusuku nalo wesifazane lobekakathe asesibhedlela sengcondvo iminyaka lelishumi busuku lobulandzelako bema ngembili futhi baniketa ludumo kuNkulunkulu somandla ngwakuyini na satse wabo wabhobokela kuleyo ndzawo yetintfo telive tintfo telive atisho kuphela kubhema nekunatsa nekuhamba imibukiso kusho kungakholwa wephula konke loko waze wathola ukuthi kukholwa kwakhe kuyancoba wathi uma uNkulunkulu angenta loko akwendele lowo wesifazane lo ngumlungu uNkulunkulu angangentela loko wesifazane lolikhalathi uNkulunkulu wakwenda futhi uNkulunkulu utokwenda ngaso sonke isikhathi lapho kukholwa kwethu kunqoba kungabada akunandzaba ukuthi kubi kanjani oh uyaphila ngabe bakhona yini bantu lapha lokwendeka ukuthi bekase Chicago ngalobo busuku labeva lowesifazane afakaza na phakamisani tandla tena yebo ke yebo bukani konke lapha impela bekalapho wesifazane lobekakathe asesibhedlela yonke leminyaka kuyini na kukholwa kunqoba manje lo Jesu lofanako ulapha kusihlwa khona ke uma ngingakhulula kukholwa kwami esethembisweni sakhe khona ke utobuya ngqo futhi ende into lefanako uma ungavumela kukholwa kwakho kukhululeke esethembisweni uma athokwenda kunoma ngimuphi wenu lohlethi ngaphandle kuletho tethameli nitokhola ukuthi usaphila na ngabe nguleyo ndlela lenda ngayo ngesikhathi alamhlabeni nguleyo indlela abapostoli labenda ngayo na Pawula wabuka etikwendvosa nakanjalo njalo futhi ngesikhathi Jesu atshela lowesifazane emthonjeni ngesikhathi lowesifazane athinza sembatho sakhe wase uyaphuma futhi wahlala phansi waguquka wathi ngibani longithinzile na bekangathi ukuthi ngibani lo wathinza ngako wathi ngibani longithinzile bonke baphika wathi kodwa ngiphelelwe ngemandla emandla aphumile kimi futhi wacalada waze wamthola lowesifazane lobeka kwendile bekanemopho futhi wamtshela kukholwa kwakho kunekunqoba kuyini na akazange athi ngikuphilisile wathi kukholwa kwakho kukusindisile wenteni na bewunekukholwa lokunqobako kwabusa futhi kwanyathela phansi konke kungabada ngoba wathi ngekhathi enhlitweni yakhe uma ngingathinta sembatho sakhe ngitosinza Jesu bekane bekafanele athathe loko ngendlo letsite la icabanga emcondweni wakhe lucobo nali livi lakhe lucobo litisho ukuthi bekathoba lapha kulolu suku futhi ende lokufanako lakwenda ngaleso sikhathi kusesikhashana nje nelive lingeke lisangibone kepha nine ndawo ngibona lemisebenti lengenda komine nani ndawo yenda ngisho naleminengi kunalona nito wenda ngiyakubabe wami futhi niyokwenda lokungetulu kwaloko nakuke siphila kulolu suku lokugcina Jesu ulapha asikhuleke futhi asikholwe futhi nikholwe ngisakhuleka
Lord here is a group of people and you're a great God
Ngozi nali liqembu lebantu futhi wena uNkulunkulu omkhulu Siyabona eBhayibhelini lapho waphilisa khona tiqhuku. Lapho loko eluhambeni lwa-Israyeli Mosi ngesikhathi baphuma ehlane kwakungekho namunye umuntu logulako emkhathini wabo. Wena ungidokotela lomkhulu, ungumhlinzi lomkhulu. Uthi manje ngose akuthi labantu labalapha labagulako kusihlwa emtimbeni wabo noma emphefumulweni wabo. Kude nje manje babekele icala labo etandleni takho inyanga lenkulu. Futhi ubahlinze babe kuze kufike lapho khona konke kungabada kwabo kususwa khona. Manje livi lakho lathi wena unguye idolo namhlanje phakathi. Siyakhuleka ukuthi usebentise lokho kube ngumukhwa futhi wehlise lowo mukhwa futhi uthi imemetele wena lucobo ukuthi uyafana. Ngitawuba nani ngibe ngisho nakini. Bese ke Nkosi, uma abantu babona ukuthi ulapha, kwangathi kukholwa kwabo kungacanca ngetulu kwato tonke tifo letikhona kulesakhiwo, kesono noma kugula, futhi tiphiliswe. Ngoba sikucela egameni la Jesu. Amen. Ngabe niyasiconza yini noma niyasibonga lesikhundla langibeka kuso na? Manje bukani lapha kunebantu cishe labangemakhulu amabili nemashumi lasihlanu labeme lapha noma ngetulu kwaloko ngiyacabanga ya ngiyacabanga kunalabanengi labanye angathi kodwa kunelibandla lelikhulu lenu lengingalathi bangakhi lapha longathi uyathi ukuthi angkwathi noma angathi ukuthi yini lengalungi ngawe na akamsasandla sakho yebo mnumzane yebo ke ukhona yonke inzawo impela angathi kodwa yena uyathi manje uma ato uma nje utithoba wena lucobo kuye futhi nimvumele akhulume nani ngekukholwa lokufanako lo wesifazane lebekanako nitomkholwa na uma kuku uma noma yini iliciniso lelifakazelwe liciniso lelifakazelwe uma umuntu lothite eta lapha futhi athi nginelikhambi lemdlavuza wakhiphela umdlavuza lapha ungena esimeni lesibi futhi wathatha abodokotela waya nabo endasi futhi wafakazela kubo ukuthi umdlavuza ungelapheka wonke umuntu emhlabeni beyangagijimela kuloko ngalelo khambi ngani mnakethu ngimbonile Jesu Kristu aphilisa tinhlupho letiningi kakhulu kepha noko ubuta indlo yinye kuphela uma utokholwa Loko kubonakala kuyinto lelukhuni kakhulu. Ngimbonile avula emehlo etimpumbutse, enda tishosha tihambe. Ngimbonile avusa labafile, emva kokuba sebafile, batshelwa ngudokotela. Into letinengi kakhulu, bekungathatha, bengeke ngiyibhale imicukuthu yetincwadi. Kusho loko lengimbone akwenda cobo lwami. Kepha noko kulukhuni kakhulu ukuthi ukukholwe. Manje uma nonke nine bantu labagulako ekhathi lapha, ngifuna wonke umuntu ahloniphe ngokuthi thoba nje ngako konke leningakwenda. Manje ngiyakholwa. Ngilikholwa lelikhulu emizweni. Ngiyakholwa ukuthi noma yini lethe imizwa ifile. Uma inkolo yakho ingenawo umuzwa lomncane ngayo, kungcono uyingcwabe. Ngoba kodwa kunetikhathi tato tonke tinto. Uma utakimi futhi bengingakuniketa kona futhi uthi mina ke uBranham ngifuna emadola lalikhulu ungeta nje ngenhlonipho sibili futhi uthi mina ke uBranham ngitsinga emadola lalikhulu kaMadima futhi uyathi benginemadola lalikhulu ekhukhwini lami futhi uyakholwa ukuthi etike yami kusebenta ngekuvelana kwami ukuthi ngitokunika lawo madola lalikhulu yebo ke manje beungema lapho ngenhlonipho yekuthi thoba ulinzele kuwemukela khona ke ngesikhathi ngikunika lawo madola lalikhulu beungamemeta kakhulu nje njengoba bewufuna kukwenda unemadola lalikhulu esandleni sakho niyabona na manje kodwa uma uda wotha ngetinhlonipho ungethi umemeta kakhulu futhi ungicele lamadola lalikhulu ngingahle ngingakuconzi nabona na kodwa wotha ungicele bese ke uma ngikunika emadola lalikhulu bese sewucala kumemeta kakhulu Ngakho ngesikhathi asithe kuNkulunkulu futhi simcele ukuthi anyakatise umoya loyingcwele wakhe ngekhathi kwemabonza noma ngaphandle kwemabonza noma kungaba kuphi anginandzaba ukuthi ume kuphi noma ngabe kukuphi anginandzaba uma kungephandle kwalelive futhi ukhulekela lo thite utokususa ase sibone nje uNkulunkulu wathi ase ungihlole leyo indlela lenhle kufakazela ukuthi ngabe uNkulunkulu uNkulunkulu yini noma cha ase ungihlole isho inkosi manje uma anguNkulunkulu khona ke uthi siyathi ukuthi unguye asimcele yena ukuthi endele tindvo lapha kusihlwa latenda futhi ke ningeke nidzingeke nenyukele lapha futhi uma sekwendiwe lokungenani bantu labathathu labehlukene kulesakhiwo sonke uma kwendeka ku uma kushaya kubantu lengibatiko angifuni kwemukela lokho njengalo yedwa niyabona Ngikufuna kutsi kube kumuntu lengamadi manje kuya mayelana nekwati tifo kunamunye kuphela umuntu ekhathi lapha lengimadiko wanoma ngusiphi sifo futhi leso akusiso sifo lo ngumngani wami futhi lolungile lomncane Edith Wright lohleti lapha ya emova ngiyamadi sewugule iminyaka samkhulekela futhi akazange waphuma ebuhlungwini ngaleso sikhathi kwase kusikhathi lesithe kodwa inkosi ayikaze ikhululele intombatana ekuhlaselekeni kwayo ngiyathi ukuthi yini lengalunga Edith ngaphandle kwaloko angathi muntu ekhathi lapha ukuthi unasifo sini lonaso kodwa uma ungathi khona ke ngingamane kube njalo kude ndobona ukuthi akusimi ukuthi inkosi manje khulekani ngitokhuleka futhi asikholwe nje inkosi futhi manje that's a gethi ngekunesa nje ngangoba ungakhona ngifuna udlale inyanga lenkulu manje seyisedvute Jesu loneluvelo ngibuka ngesheya lapha kumnakethu Banks Wood umngani wami Noma ngibani uyati lo wathi umnakethu uhudi lapha ethabanekele ungilomunye wemagonsa lapha kodwa kuqala beka ngifakazwa kaJehova loku impela kwakuyinto kuye kodwa ngesikhathi efika eLouisville futhi wabona inkosi yenta lokuthide beka nemfana lokhubathekile lothi nje kufa luhlangothi futhi kwadonsa umlende wakhe wafinyela futhi walandzela imihlangano ngangathi angizange sengike ngive ngaye kodwa ngesikhathi enyukela lapha Zawana tsite ngibuya ngesheya kwetilwandle ngivela eSweden ahleti emuva le kulesakhiwo ngalobo busuku inkosi Jesu yabita kulowo mfana Davide futhi yamphilisa futhi namuhla lo mfana kulukhuni ukuthi athi ukuthi kwakungumuphi lo mlende laphiliswa kuwo niyabona na Oh emakhulu etindlo uma nje utokholwa manje ngalesinye sikhathi ngingacabanga ngako futhi impela ngikucelile lokho Ngiyakhumbula kwaku ngibona abantu labama amishi ngiyakholwa noma ke emamenonite munye kulesakhiwo nabothathe labancane bagcoke emakepitsi abo lamancane nguloko nje lokwangibangela ukuthi ngicabange lokho ngangise Fort Wayne eIndiana futhi kwakukhona intombatane lencane lengummenonite lemukela moya longcwele noma mhlawumbe kwakungumamishi Kwakungilomunye walabo, lomunye walabo bantu, noma ummenonite, noma umamish. Futhi beka yintombatana lesenzekako, futhi yayidlala inyanga lenkulu manje isethute, Jesu loneluvelo. Futhi bekukhona lulu uswane loluncane, lebeluletwe etandleni tami, lolwalukhubathekile. Futhi ngesikhathi ngikhuleka loluswane loluncane lwaphiliswa lwaquma lwaphuma emikhonweni yami futhi lwagijima lwehla ngembili nalomake waculeka nale ntombatana lengumamishi noma imenonite beyimathi lotsatse futhi yona moya loyingcwele wayishaya yase iqala kumemeda futhi yaphakamisa tandatayo futhi yagijima yesuka kupiano Nepiano ayizange igeje ngisho linye linothi idlala inyanga lenkulu manje isedude Jesu loneluvelo yehla ngetikhala taleto titulo kusuka yonke indzawo bantu bebaminyetelene kulomunye nalomunye naleto tinginopo letimhlophe tatihamba tehla tenyunga inyanga lenkulu manje isedude Jesu loneluvelo uthi bona balele phansi esilweni etikhalente titulo bangcoba ngekwesaba noma kwe noma bukhona bamoya loyingcwele usaphila usenguye Jesu manje ake sithi nje ngekuthula sihamishe lokho umzuzu nje khona ke sidobona ukuthi inkosi ithini wonke umuntu manje hlalani ekukholweni qalani kubuka ngalapha Uthi ukholwe ngayo yonke inhliziyo yenu. Nkosi Jesu ngiyakhuleka kutsi utokwembula loku loku setinhlitiyweni egameni la Jesu. Manje nine bantu labagulako, qalani kucosha konke kungabata. Labanengi benu abakaze sebakubone lokhu phambilini. Uthi ngiyakukholwa noma kunjalo. Ngiyethemba ngitebuhatsa kodwa kubonakala nje kimi manje kungathi ngiya ekamelweni lami ngidonse umnyango ndzawonye ngingene ekulusini leli imfihlo futhi ngivale iminyango ngivalela ngaphandle tetsameli leti lapha manje niyabona futhi ukhuleke kubabe wakho lobona ekusithekene Futhi loyo lobona ekusithekene utakuniketa umvuzo ebaleni nje. Cela futhi utawuphiwa, funa utawuthola, ngconcotha utawuvulelwa. Ngoba nguloyo naloyo lofunako utawuthola. Awumcabange lapha manje, lolombona esithombeni manje, lokukhanya, lehalo, akukho khashane, lihlola imicabango, ngukristu. Sekhashanyana nje ngivela kuNkulunkulu uthi ngiyobiyela kuNkulunkulu wakwenda wabiyela emuva ngqo kuloko lebeka ngiko uma abuya futhi uyoba semtimbeni wenyama njengoba bekanjalo iNkosi Jesu wena ungahle uthi mina kethu Branham wentani ngidenda nje nginikelwe lucobo Manje loko yi ngime lapha nje. Loko akusiko kubukisa manje. Cha mnumzana. Ungakucabangi loko ube setinkundleni letimbi. Kutama, kutama kucinzetela ndzawana tsite. Livi la nkulunkulu lisengiphene. Ngitsite bekangiko. Uma ke kungenjalo ke Uyohlala njalo agcina livi lakhe. Angikwesabi lokho. Lo munye ndzawana tsite uteshaya lowo mphetho wesembatho sakhe.
The Bible said he is now, right now, a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities.
LeBhayibheli lathi unguye manje khona manje umpristi lomkhulu lone kuvelana nebuthakathaka bethu.
You're looking at me so sincere, lady.
Ungibuka ngebuqotho kakhulu thathe lohleti lapho afakele yongubo leluhlata sasiphakaphaka.
I don't know you, I don't believe.
Angwati, angkholwa. Angibonakali ngikhona kuchumana nanoma ngikuphi nokukholwa kwalomunye umuntu. Mhlawumbe bekungasida. Unesidzingo sankulunkulu na? Uma ngisihambi kuwe phakamisa sandla sakho. Angikwati kodwa wena uyangathi kulungile. Anginalwathi ukuthi udeleni lapha. Angikaze ngikubone empilweni yami. Ngekwati kwami. Mhlawumbe bewusemhlanganeni wami ndzawana tsite. Uma iNkosi Jesu itongitshela ukuthi yini inkhasato yakho, bewutokukholwa na? Utofanele ukukholwa uma kuliciniso. Uthi mhlawumbe lokho kutoniketa ukukholwa kulabanye. Ukuthi baye emsebentini, niyabona? Angathi ngikubonile nje uhlethi lapho ungibuka awukaze nje wasuse nje emehlo akho kimi usethute lona wesifazane lo setting embili lapha ngiyamathi labantu laba lapha ngiyabathi bengicabanga ukuthi bengkwathi angicabangi kodwa yena uyakwathi futhi uma unesidingo njengoba nje bewume lapha ngembili yebo manje noma ngibani angabona ngiyethemba ningakhona kubukeka kimi ukuthi lo wesifazane uyafiphala impela kodwa unalenye into lengakalungi unesifo sesikhumba kunjalo phakamisa isandla sakho uma lokho kuliqiniso kusemtimbeni wakhe longakhombisi kodwa unaso kunjalo nabona ngokuxhumana nje ngesikhathi wathi sibuke futhi lapho babuke kuye ngqo Paula wathi ngiyabona ukuthi unekukholwa ukuthi uphiliswe Kuthiwani ke ngalothathe lomncane lohlethi eceleni kwakho kuthi nje kujabula lokuvimbile kuya kuye ngoba bekakhuleka naye angikwadi sitihambi lomunye kulomunye kunjalo uma moya lwengcwele atongembulela ukuthi iyini inkathatho yakho noma kuthi uteleni lapha noma lokutsite empilweni yakho lowathi kokuthi angikwadi utokhola ukuthi yikuthi lawo mandla emandla langabonakali avela kuKristu na ngifuna ukubuta lokutsite kona manje unekuthi vela lokutsite kuwe lokumnanzi sibili lokumnene kuthi vela lokuthobekile Uma loko kunjalo phakamisa isandla sakho niyabona na ngiloko ke khona ngetulu kwakho kume loko kukhanya uthi uphethwe inkathatho etinyaweni takho nemilende kunjalo akunjalo na jikitisa lelo duku kubantu uma loko kungiko kude bathobona angicabangi ukuthi uyoke uhlushwe ngiko futhi loko yi Yini lenda loko na? Yini kunebantu lengingakaze ngibabone empilweni yami. Yini lele kwenda kona? Loko kubili. Kunensizwa lehlethi eceleni ngqo kwalo wesifazane khona lapho manje. Futhi uqale ukukhala masinyane nje loko kungamtsinza. Ngilokunye nje ngalo wesifazane. Cha, insizwa qobolwayo ihlushwa ngumphimbo wayo nenhloko kunjalo. Ngikola ukuthi usihambi kimi insizwa angaze ngikubone kunjalo phakamisa isandla sakho kunebantu labathathu labahlethi elayinini angaze ngibone akukho ukuxhumana empilweni yami nalabo bantu utokholwa na lomunye ngakulolu hlangothi lolu manje lo sekhathi lapha bangakho lokulako nalodzingako kulendlela na phakamisani isandla tenu Wonke umuntu kuleli sayidi lodzingile. Oh, kukuyo yonke indzawo nje. Kulungile, manje chubeka ukholwa nje.
The man sitting looking at me. You must find Christ or die.
Lendvodza lehlethi lengibukako. Ufanele uthole Kristu noma ufe. Umdlavuza utokubulala. NkuluNkulu ungumphilisi.
This elderly lady sitting here.
Lo tsatsa lomtsala lohlethi lapha khona lapha esitulweni uphethwe inkathatho yesisu nesifo sekucacamba kwemathambo Loko kungiko uyakholwa ukuthi sekwendiwe na Wena loqalata kuye uyakholwa na unesidingo saKristu na Uyangkholwa ukuthi ngincwe yakhe Leso simila lofuna kususwa sona uyakhola ukuthi uNkulunkulu utokwenda na angisiboni lesimila kodwa silapho sisenzanyeni yakho lengemuva mhlawumbe uma ngikutshela ukuthi ungosathana welsh utongkholwa ke kunjalo na kunjalo akunjalo na kulungile angikaze ngikubone empilweni yami uyakwathi lokho bani nekukholwa kuNkulunkulu kunesibonakaliso sekufa ethi kwalo wesifazane lomncane lohlethi lapho ngumdlavuza nawo uyakholwa tsatse ukuthi uNkulunkulu utokusenzisa na uyakholwa na uphethwe ngumdlavuza sithundile simnyama silenga ethi kwakho ngiyakutshela manje sekuhambile uma utokholwa Angimathi lo wesifazane angikaze ngimbone empilweni yami. Angathi ngisho namunye walabantu laba ngekwati kwami. Nitokholwa na?
I'm looking at a man. I don't guess I ever seen him.
Ngibuka indvodza angicabangi ukuthi ngake ngayibona phambilini empilweni yami. Iphethwe ihernia.
You believe the Lord will heal you, sir, that hernia?
Uyakholwa ukuthi inkosi itokuphilisa mnumzane. Naleyo hernia ikusinzise na?
Your wife has a nervous and a weakness.
Umkakho unekugula kwemizwa nebuthakathaka. Mfundisi Reed, lelo ligama lakho.
I don't know you.
Angkwati awusuye wakulelive empeleni. Uwase Ohio, kunjalo. Uma lokho kunjalo sukuma. Sekuphelile konke manje. Kuwe nemkakho nobabili.
Believe with all your heart. Can you now believe?
Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ungakholwa manje.
Way back down this line, back towards this way. Can't you see that light hanging right there?
Emuva le phansi kule line, emuva ngalapha. Anikuboni lokho kukhanya kulenga khona lapho na?
It's a woman suffering with a virus infection right down on this line here.
Ngwesifazane lophethwe ligciwane phansi ngqo kule line lapha.
You're not from this city. You're from a place called Columbus.
Awusuye wakule lidolobha, uwasenzaweni lebithwa ngekuthi yiColumbus, eIndiana. Ligama lakho ngElizabeth. Uhlala esitaladini lesithiwa yiOhio Street. Inombolo yakho ngu-1932 Ohio Street. Hamba ukholwe sekusukile kuwe manje banne kukholwa futhi manje lo moya uyanyakaza uhamba ngalendlela ngalapha endvodzeni futhi kuchumana lokutsite cha kukuthi uvela eColumbus futhi uphethwe simo semehlo nesilonza emathunjini uyakholwa ukuthi inkosi Jesu itokuphilisa mnumzane Ikwelulamise na nemshana wakho lomncane lohleti embi kwakho lapho umntwana wathathe wenu uneluhlobo loluthite lwesifo semathambo kuthi akadli manje kuthi kumenta angatijabuleli nje uma utokholwa ngenhliziyo yakho yonke ungahle usinze banne kukholwa kuNkulunkulu bangathi kini labakholwa kumanje Ngibona lelinye lithunti lemdlavuza uhleti lapho. Uma utokholwa ngenhliziyo yakho yonke tsatse, utokwendiwa. Ngabe kukholwa kwakho sekulengcile lelo line lekungabada manje. Bangakho lokholwa ukuthi kukholwa kwakho sekulengcile line lekungabada. Bakamisa sandla sakho. Khona ke yini lesele ngaphandle kokuthi sikhuleke na? Sekuphelile konke. Lamantombatane lamancane lahlethi lapha esithulweni ngiyanathi benginganathi kusukela itolo ebusuku kodwa sengiyanathi manje ngifundzile ngani namuhla kumkami ligama lamake wenu bekawa ka Fulcasini ngaphambi kokuthi ashade futhi leso sifo lokungekho muntu lowathi lutho ngaso ingalo tenu sithola kugula futhi nithola sifo sengadi njenge noma lokuthite etandenteni nento yokuqala niyathi imino iyaphuma nalokunye nobabili nini mantombatana lamancane nibothathe labancane lababili ngiyamathi make wenu ngogo wenu waphiliswa ngalobunye busuku ngesikhathi ngiya kuye eminyakeni lengamashumi lamabili nento leyendlula anethe B kunjalo inkosikati Fukasini uNkulunkulu yekhuta lo develi lo nivimbako nini mantombatana lamancane lamahle Kwangathi emandla lavusa Jesu ethuneni angayilahla leyondlo ingasaphindzi inihluphe Ngisho lokho ngeligunya lelivi laNkulunkulu ufanele umthukuthelele edeveli uNkulunkulu usinika kunqoba sinako khona manje lokho kunqoba lokunqoba live ngisho nekukholwa kwenu nonke nine lenikholwa ukuthi niphilisiwe ngemandla akhe Sukumani nime ngetinyawo tenu futhi nimnikele uthumo. Ndzawo tonke kulesakhiwo. Akamsantanda tenu manje futhi asidumise yena. Ngiyakubonga Nkosi Jesu ngamandla akho ekuphilisa. Loku ngilokukholwa lokunqobako. Loku kunqoba ngisho nekukholwa kwethu. Manje sibamemetela ukuthi baphilisiwe egameni leNkosi Jesu Kristu. Siphe kona Nkosi. Ngitomthumisa kethi ngitomthumisa. Ngabe sewulendlulile leli line leli sivimbelo na? Kulungile wotha nako manje. Lalelani ngisakholwa bangani ukuthi ningeke nikhone kucanga niye kuleyo ndzawo. Angingavumela tevele ehlule lolu hlobo lolu lomhlangano. Asikho sizathu sako livangeli lishunyayeliwe na Kristu ulapha kuliqinisa. Devele ungumcambi manga ninjalo nonke niphiliswe nguJesu Kristu. Cinzetelani ngaloko kukholwa lapho. Nako ke kwakho ungabe usandanda nje tinda eCalvary uthi umnikethele uthumo lenkathi munye. Mtshele ukuthi uyamthanda, mtshele ukuthi uyambonga, uthi wendlule lelo line lelehlukanisako. NaNkulunkulu utokuphilisa futhi akusinzise. Ukusho sibili, ungamani nje ukusho. Kusho enhlitweni yakho futhi umnikele uthumo. Kusuka enhlitweni yakho manje etulu le. Nigeni luthumo. Loboluni lwelibala, libala lekungabata, sengiphilisiwe manje, nemivimba yakhe ngiphilisiwe, ngiwe Nkosi, ifo tami setihambile, ngitomthumisa, ngitomthumisa, ngitomnika luthumo, ngitomemetela kunqoba. Ngitomtshela ukuthi ngiyamthanda, ngiyamkholwa, ngikhululekile. Haleluya.
Yeah.
Lutumo, ayibonge inkosi. Niyamthanda na, mdumiseni, mdumiseni. Kristu lokhathimulako, uNkulunkulu lokhathimulako, lophila phakathi akhona manje. Jehova uNkulunkulu weli Testamenti lelitsala, ukhona kulolu suku. Umangalisa kanjani futhi iyamangalisa imisebenzi yakhe. Ibonakaliso netimanga takhe aticonzakali. Oh, kumangalisa kanjani pho? Oh, uyakhathimula. Bangakhi kini labativelako, bukhona bakhulunkulu njengamanje na. Impela, manje konke kungabata, akushabalale kuwe. Uphilisiwe, ngemivimba yakhe, sewuphilisiwe. Sekuphelile, ludumo futhi, umnike inkhathimulo. Moya loyingcwele, wehla kuso sonke lesakhiwo. Siyingilidi, lesikhulu sekukhanya. Ushaya indingilizi kule ndzawo. Umangalisa kanjani pho? Simthandza kangaka.
And when the battle's over, we shall wear a crown. Yeah, we shall wear a crown. Yeah, we shall wear a crown. And when the battle's over, we shall wear a crown. Even we
Loku kuthi ngembono wami njengamoya loyingcwele nje lowehla ngelisuku lwePentecost lowathabula tibopho kwendekile nje ngacaphela ngime lapha emhlanganweni ngumnakethu loyiMennonite eIndianapolis uyangena futhi bekanesifo sokuhlinkita iminyaka leminenginengi namoya loyingcwele wambita emhlanganweni ngikhola ukuthi bekungiko uthi akaze aphinze ahlaselwe ngiko Inkosi uNkulunkulu yamphilisa futhi yamenta waphelela kahle umshumayele wakaMennonite. Oh, akamangalisi yini akekho lowatiko kulabo labanambithe buhle bakhe. Uyathi ukuthi ulunge kanjani. Manje bangani ngekubona kwami lena inkolo yakudzala uma inkosi Jesu Kristu ifika emkhathini wethu uthi isibusise sijabula kakhulu ukuthi nilapha ngikhola ukuthi wonke umuntu losebukhoneni bebuNkulunkulu kunjalo bona manje uma kukholwa kwakho kucwilise konke kungabada ngemuva sewukhululekile manje ungalokothi nje ubite noma ngikuphi kugula kusukela manje kuqhubeke qhubeka unikele kugula kwakho kudokotela munye ulinikela kuJesu manje Ukuhlinzile futhi wasusa konke kungabada kude ukhone kuba nako inkosi ikubusise